Thanda zindaba Thanda ukukhuluma kakhulu Yeyela umfowethu Yeyela lokho Ukhuluma kakhulu umfowethu Kaphela, 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 kaphela Khokomela Esh Kaphela uyashiyeka
Yeah. Aleluya, Shiega.
Aleluya,
Shiega.